Gano mazima, mazima, no muruhanga. Gano mazima. Bine byo kubaza boje gire man, tindi muraru. Kanda gamba jike demani, agwire idaru. Ono mwana sandra nageza ho, kuna geiraru. Chari walihara, bambi sembera hano. Bojongu gambire wino, mwangu. Iwe mwenda, 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 mwenda. No kusinga hobo jo emere yendia. Sandra mwenda, mwenda. Nyawe bojo kwenda kienda sandula kwenda mkwenda osingira obyo na byenyenda sandula kwenda mkwenda bodo wisa wange burenda sandula kwenda mkwenda obachali wa ngongo taiga sandula kwenda mkwenda nyawe bojo kwenda kienda sandula kwenda Mkwenda, osingira obyo na byenyenda Satura mkwenda, mkwenda Kudo wisa wange burenda Satura mkwenda, mkwenda Obachali wango kutaiga Hawakino ndumya, hawakino chusa Hawakino chinyakano kimanyire nyobojo mkwenda Mkwenda, mkwenda Kulugando vyo mtima guange kulimunda Kukakasa, nti mkwenda Kurawurawo nyoni nduga na mumbera Mkwenda, mkwenda, mkwenda Bojo mkwenda, sandura mkwenda Mkwenda, nyawe bojo mkwenda Kienda, sandura mkwenda Mkwenda, osingira obyo na byenyenda Sandura mkwenda, mkwenda Bodo wisa wange burenda Sandura mkwenda Mkwenda Obachali wa mongo taiga Sandura mkwenda Mkwenda Nyowe mojo mkwenda Kienda Sandura mkwenda Mkwenda Osingira obye na vyenyenda Sandura mkwenda Mkwenda Bodo wisa wange burenda Sandura mkwenda Mkwenda Obachali wa mongo taiga
Hativo jodora nkora ndetuwa semerele nokora Obo nininga okuli kebirungi vyonka Bojo bojo Uro mutima Kakuku sasa vuba nondumia Ale kakondumia Chalija Onsureka na maziga kakukuru kutaha mutima Kani masima mkwenda 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 Nomuranga mkwenda Hativo jodora okunchuza okunchunya okunyaisa Mkwenda 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 Nomuranga mkwenda
Sandura mkwenda Mkwenda Nyowe bojo mkwenda Kienda sandura mkwenda Mkwenda Osingira obyo na byenyenda Sandura mkwenda Mkwenda Kudu wisa wange burenda Sandura mkwenda Mkwenda Obachali wa mongo taiga Sandura mkwenda Mkwenda Nyowe mojo mkwenda Kienda sandura mkwenda Mkwenda Osingira obye na byenyenda Sandura mkwenda Mkwenda Kudu wisa wange burenda Sandura mkwenda Mkwenda, obachali wa mongo taiga